akati otawala okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggwanga lukyetoolola Dr. General Sacheng, Prime Minister of Nanzo Kunsonga Zevi Ujanjari Mugwanga Nevi Uvramu. Agamati government ya kuna yatandika kawekijia wakotambuza. Abantu wabuli lengiri, edingana kukurwanyi sawo msujia gwensiri. Na hati ya nabutimba butelibu sasani, mwaka bili makumi ya bili mwena. Abantu mfaro gumu kakaga bevafa. Nekiragantu mwendo gwe yungiri ya kodala, wakubiri revyo, hivya luwe mapigawo. Bitundu ebimunga choli kala moja lango ne West Nile. Abayo mbuchika kono bwegwanga bakaba. Songa atembi tundu yobuvanjwa bwegwanga ya mbusoga na ye byayi bizibu nnyo kwetekereza mu mwaka 2023 abeyongera okufa bali bitundu bubiri n'obutundu musanvu ku buli kikumi ekiraga okutya bwoli awo akati eruuka eyo eggulo enteekateeka y'okugaba obutimba bw'ensiri yabaddeyo avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi ku disitulikiti yaawo nango bihidaya kwe kubuulira abayo nti kagereke bizze ebyo byeyambisibwa mu kulwanyisa ensiri nga bwe butimba babikozese bulungi byonna
tulikugaba butimba eruuka tulikugaba butimba era yendogera saawa eno tulikiyunga ku idwaliro era abantu baliwo bangi bayidye beetaniire puroguramu eno aye era tulikubasaba nti nga bwe tulikububawa tulikubasaba bukozese bulungi baje babusibe eyo bulungi mayumba gaibwe babukozese awalala n'abaana kuba abandi luisi abakulu basula mu butimba abaana baabaleka nga tibaliisenduka mu katimba tulikwenda n'abaana bona babe protected against malaria kuba omusuda gw'ensiri kuno n'ogukafuuse ensonga eri kuyita abaana baiswe yabakosa kale tulikubakoba nti babukozese bulungi batabutwala kugema nswa era batabutwala kunasale bedi siye abandi betwagaana nga luisi batalina ku mayumba kale tuliibakubiriza nti mubukozese bulungi era buli omundi